Madison.
Yes.
Oh. Ah, eh. Kikelugo, kelubele, ebenezodi. Kudele, kele, lava. Omwe burugo, eme chaduga, chalite oto. Onyo zonoga, dezezo.
Messiah,
chọpụta ọ bụ na ị bịa n'akwụkwọ nsọ na enwelu Jizọs Kraịst ya bụ Jesu Jesu Kristi ọkwa na onye nzọpụta. Ị bịazie n'Enugwu Steeti na anyị enwego onye nzọpụta, onye nzọpụta ike nke ha na ibu onye nzọpụta onye ogologo, ike nke ha onye nzọpụta n'Enugwu Steeti, onye nzọpụta ndị yut, onye nzọpụta ụmụ okorobịa. Adesu dị n'Igbo bụ ngọ, onye ogologo, onye ogologo adịzị ezo n'ala, ike nke agha na ide eze ezo n'abịa eyi, onye ogologo adịzị ezo n'anya, ike nke agha na ide eze ezo ịbịa na politiks, onye ogologo adịzị ezo n'anya. Ezo n'Enugwu Steeti Odogwu Anyara, onye ogologo adịzị ezo n'anya, ọgaranya nwere obi ọgaranya ayi ọbịa ọbịa Achukwu 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 Achukwu, onye ogologo adịzị ezo n'anya, Achukwu Achukwu ọgaranya Achukwu 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 Achukwu, onye ogologo adịzị ezo n'anya.
Ọsibadu. Ọsibadu. Ọsibadu.